Yeah, we love so once again. Genie X double six. Yani kwenye maisha utakikuwa na stress. Yeah, I leo kikosa kesho utapata nawe. Yeah, I bado una nafasi imewekwa for you. Yeah, tengeneza nafasi imewekwa for you. Oh, kwenye maisha kazaro, usichoke kazaro, nawe utapata kazaro.
Kaza moyo nawe God bless. Haya, maisha mumbi jata bless. Na vile tunaishi peace no case. Upo kitanda ni kusimama uwezi. Kasi mumbi Mungu atakuwa na wea. Gereza ni umebambi wa case. Mwache Mungu baba atakuwa na wea.
Kwenye maisha kazaro, usichoke kazaro, nawe utapata kazaro.
Pesa nyumba ata uwe mbabe shinda weather. Ata uwe na kiwanda cha mafedha. Ata uwe na kiliza de professor. Usipokuwa na upendo wa dhati noma. Tusiishi kwa kulipa na visasi noma.
Kwenye maisha kazaro, usichoke kazaro, nawe utapata kazaro.
Shadow of style, Mac.